Sanyusa musonyiwe kino na chikola chiyambande kasita mutuliza babiri jetuliera twagalana nayagalari nomutima gwange owendo zezange bwe tunakanyanga tata katonda nokwagala abana komya wabula mutulabagane obufumbo munsi buterere kisoseemu kati mugoberere naye kisaana baami bokka bokka nze mansi tajoste ne black man talowoleza mu nsobi n'ekinyira kiraba gwe weesulize kati muterere kuba ontemye gazi nafunye omutuufu mwe mulabe
ono yanafumbira
mukama yampadde ono omwana
omubirizi bange
nvuddeyo mu kunoonya kati nnina
ono yanafumbira
bibadde bibuuzo kati ne ansa yiye yankyawaagwa ddalu nafunye omutuufu mwe mulabe
ono yanafumbira
mukama yampadde ono omwana
omubirizi bange
nvuddeyo mu kunoonya kati nnina
ono yanafumbira
bibadde bibuuzo kati ne ansa
yiye yankyawaagwa ddalu www.djericom.com.